as luck. Don't sip and tip. Freestyling. Kurauka morning, napata story nyingine. We binafsi umekubali hii ni ndoto. Bado jo, uko msoto. Umejapa kako koto. But you know what matters for koko moto je. Niko busy on my journey, human resting. Sina time ya kuagyu kujibu kesi. Una do, una ball. When you play ka Messi, huna gas. Na kuva, atukuje na jeshi kata. Bitha ime ni kostu sana. Gorana tuna die, amekata kasaba. Zaki zime shika, anadai sai hapa. Sai hapa. Mina lenga story kama hama rapa. Ninja outside the box. I don't even have a clock. Can't step in my block. Me with the axe gang. As low, calm, tenor, but my droga shake. Have you ever woke up so fed up of your life that you just wanna give up? You feel alone and everything's so messed up. You think about suicide, take your life. What's the need? Don't you know? G.O.D. We never ever let you die. Open your eyes and see. Na dunia cha utakunyo kama utaki. Unabaki na maswali uko parking. Jaribu leta noma huna haki. Huna haki. So, kila time inabidi mina bonga yen. Sina otherwise. Mina lipa deni. Don't think twice. Na bisha kama geni. Minimize. Hizo ngoma zenu. Paparazzi kwenye media wanajikachisha. Kama story ya Gaddafi wanatuficha. Ondokea ngori hapa si kanisa. Juu ya cheda utazikwa bila hata misa.
Gone.
Yeah.
Anzi iyo pate how.
Yeah.